Goncha Music.
Nimetokea naye.
Here we go.
Zigo kama limechorwa, kikatika nasikia kunyora. Leo chaga zita umba wora, wora.
Come again.
Hold up. Zigo kama limechorwa, kikatika nasikia kunyora. Leo chaga zita umba wora, wora.
Kamchumeme, kamtumabe, Kamchumeme, kamtumabe,
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga uyu day.
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga, shani buruga.
Kamwambie atuliuka. Kamlete kama kiukata. Kamwambie atuliuka. Kamlete kama kiukata. Analiua na vilipsi.
Kila mtindo.
Mikono shika kwenye hipsi.
Kila mtindo.
Kibinda juu shika kete.
Kila mtindo.
Anauliza kibiriti.
Kila mtindo.
Nafika kati na kutana matutana. Apande juu mara chini kachutama. Abdala kichwa wazi achimama. Haya mambo ni ya kima cha juu sana. Kama na vinya, mara napiga Kama na weka, mara na minya Kama na bana, mara na chia Kama na nata, kama nataka
Kamchumeme, kamtumabe Kamchumeme, kamtumabe
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga uyu day.
Tundu wake umeamsha kila say.
Shani buruga, shani buruga.
Kamwambie atuliukata. Kamlete kama kiukata. Kamwambie atuliukata. Kamlete kama kiukata.
Amina. Lazima.
Come again.